ZLatestMusic.com.
DLC Design from Kwavulozi to John Ling, Jay Zack, Osio Boy, Wamu Zambia. Let's go. This is how we do it every day. Right here, gone. Right
Sambalato na.
Sambalato.
Nivona kulili palile. Kakulize nifuma na mateni kima pipi mapresha wovusile. Sambalato na.
Sambalato.
Nivona kulili palile. Kakulize nifuma na mateni kima pipi mapresha wovusile. Nivona kulili palile. Na kulili palile.
Nini palile.
Vito egeza ngafela temptationi. Kutopwa chabilo yaka kunisia fasini. Zamala tutwale anisari kona. Kuwa singo kupala nyini kawao na chwana. Zeni ulezi kichona. Kuwa beta thani kufita vima puleshana. Vini fanga fela vima pulesha vuvu sile. Hape vini fumananga kwa tene kima hule.
Sofaka mzini vata wali lato. Kuvanga nena taitia. So wali lato but too much pressure temptation I feel. Nenilikina kanti kuna nini vosho feli. Inge design afani kawaona juana. One more betia kutunda mena zama lato pilu ya kafela ikakweta. Kozi veni fumana kafela magelo kiva same.
Zama lato ansana appetite. Kushofa kio nivona mwari lato appetite. Keni fela nichimwela Kenya ni fela vanbalala. Tutes fela kezi fela fanalila souls. Betan pukute miyoko ni kukuta single. One more anithani kusupana lingo. Keni ya nyiko ya malav block. Anisina keku wonyango for my block design.
Sambalato na.
Right.
Nivona kulili palile.
Right.
Kakulize nifuma na mateni kima pipi mapresha wovusile. Sambalato na.
Sambalato.
Nivona kulili palile.
Palile.
Kakulize nifuma na mateni kima pipi mapresha wovusile. Nivona kulili palile.
Palile.
Obo usile.
Zamalati.
Nivona kulili palile.
Palile.
Design. Obo usile. Ride the gun. Bakala chika wali fangi fan broko. Nikavona chwana nisapu nyeru shoko. Fani kavanili nausi. Zani kuwa ni mtu ya kantiseza kouzi. Zambala toke kuna kino sensi. Moba ni wonela bali ni zuse na mwapesi.
Yo, DJ Pufa pa cafe wase. Coach Bando. Yeah. Hey yo, ba man G.
Zaid latest music.com.
Say rocks, nigga, hell skills, baby. To throw the managers. God bless. Right here, gone.
Yeah.